ndi amandi ne gente umu ibo umu biafra umu idoma ndi efik ndi kwa ibo ndi idoma ina nabati unu na abali ankabu radio biafra london national london newe teri unu uzi na 11870 kilohertz na kwa 11.87 megahertz including amote na shortwave 25 meter band mwa bo nyendi unu namde kano muna tabu umase ibu na eba na kwa barista nke biafra bo Emeka Adolf, Emeka, I na nabatu nu nasi unu nde wo, inhe ojo na eme, ubochi ni ne di iche na Nigeria. Ubochi inhe ojo na mobo oba, anyi gana ajo na abali, atutu ajuju di iche iche. Anyi gana atule kwe ya biko, ichi ngwata anyi ni kwe, unu makar, unu gapo, unu bose, sebo oble no biko, gwandi enyi, gwandi kuni ibe, gwandi abatu ubi biko, unu uchawache beredi unu no. Ndị nọ nso nso n'internet biko na gawa na www.radiobiafralondon.com biko ọ bụrụ na ihe anyị na-eme masịrị gị biko gị gịba hapụrụ anyị ozi dee aha gị gwa anyị ihe iche maọbụ ihe ị chọrọ ka anyị mee metọ ọfụma anyị na-anaghị emetọ ọfụma ugbu a biko ịgwa anyị anyị ga-eme otu ahụ biko atụkwala egwu na ọwụkwọ igbo ka anyị na-asụsụ ọzọ kama ọgba asụsụ ala anyị anyị anaghị abịa arịrịọ ọ gara gị n'okwu bekee gị sụọ kwa anyị ga-anabata gị akara ga-eje nweta anyị ọzọkwa bụ 0044-783-130-8376 biko na-etufugo ka aga m aga ka taa gboo na barista m ike kelee unu ka anyị malite njem anyị n'abalị a biko taa gboo
ndị be anyị na-ege ntị ya gazie
biko ya gazie kama na obodo anaghị agazie agazi ihe ọjọọ na-eme kwa ụbọchị ihe ọjọọ na-eme adịzị ka akwa nwere bekee na-akpa ya perfect storm ihe ọjọọ na-amụba a sị na biko ka m ka ịgụpụtara ihe isiokwu anyị akwa biko isiokwu anyị n'abalị a bụ na ndị a na-akwafu ọbara bịakwala ọzọ ndị Boko Haram ebidokwala igbu ụmụ igbo ọzọ ugbu a wụ na Bauchi na Living Faith akwa Living Faith ka a na-akpa Living Faith Ministries nọ na Bauchi ka a gara ndị gara ụka gee gị ikpe ekpere ikpere onye nwe anyị ekpere ndị alakụba abịa ndị si n'awụ ha nọkwere na alakụba abịa ebe ahụ bịa tụọ ugbu n'igwe gbusie ndị ebe anyị n'ebe ahụ awụrụ mmadụ 34 bụ ihe gburu 34 34 people were killed in Bauchi on Sunday on the egburu egbu dịka anyị na-agwa unu oge ọbụla ebe ọbụla ihe metụtara ndị igbo n'ụwa anyị ga-agwa unu ya ọsịsọ n'ihi na onwe onye ọwụwara agagwa unu ya anyị na-atụkwara anya sị kamgbe mgbe ahụ onwe onye igbo na-ekwuola okwu sị adịghị ama amalekwa ụmụnne ha egburu na Bauchi biko
mba ha raghị ekwurew kama ha ji 29th of May supposed to be the Igbo morning day ha were na-eme democracy day
yes ọzọkwa bụrụ na onwe ndị nụrụ ube nwanne ha ebe egburu ha na chọọchị gbapụtasịa sị ka ha gba mbọ sị ọ bụ gị na-eme biko ọ bụ gị na-eme ndị amị ebido gbaa ha egbe gbagbuo mmadụ iri nke ihe Christian Association of Nigeria na-ekwu egburu ndị mmadụ Boko Haram tụrụ bọmbụ egbuo 34 people ndị igbo anwụsịa ndị mmadụ agbapụ ka ha gaga nyere ha aka na-ebe akwa na-asị Chineke olee otu ihe a si mee ndị amị apụta gbagbuo 10 more people n'ebe a na-eme ihe a na Bauchi n'ihi ihe ọzọ anyị ga-akọpụta onwezi onye ọbụla na numere kama anyị agaghị ahapụ ya n'ihi na ọ bụrụ ndị igbo ka nke a metụtara karịchaa ọzọ ya bụrụ ụgbọelu adaranụ na Lagos anyị na-asị na biko ọ bụrụ mmadụ ole dara ndị igbo nọ n'ụgbọelu taa gbo gwa anyị ka ndị na-ege ntị
kwado
iri mmadụ anọ na asaa bụ ndị igbo 47 so one third of
the ndị igbo na-azakwa ha Hausa sokwa na contract na Abuja nwere na mamara ngaruba nwere na mamara mbata mbaya
ndị ọba ndị
igbo kama na ndị kọ igbo nem anyị fere baba about 47 people
anyị na-ewetakwu ozi na-abatakwa ọzọ na ọ bụghị sọsọ dana anyị na-asị na ụgbọelu ekwesịghị gị fefu efefu n'izizi o kwesịghị ịpụ apụ kwesịghị isi na ala felie
n'elukwesịghị
ịbata abata Naijiria
ewere ihe
kọrọpshọn n'ebe niile ọhịa ga na-arụtụkwa aka n'abalị a anyị na-asị ọ bụ na ndị mmadụ na-agọtakwa njọ kọrọpshọn dị ha ma ihe bụ kọrọpshọn ụzọ gburugburu a na-eji eme ihe na ọ na-emetụta onye ọbụla anyị na-asị kee ka kọrọpshọn si hapụ eroplen eteke ọf bikos ọ bụghị fuel kwalitere ọ kọrọpshọn kwalitere ya ọzọ ya bụrụ anyị ga na-arụtụ aka n'ihe gbasara 29th of May afọ niile ihe gbasara ncheta ndị egburuegbu n'ugwu Hausa mgbe gboo anyị na-asị akwa ụdị ihe a mara ji na-agagharị ka ndị agwụ na-acha anyị anaghị aga n'ihu anyị anaghị aga asụ anyị na-asị na anyị ga-biko chite ugbu a na-aga n'ihu na-akwanyere ndị nwụrụ anwụ ugwu n'ihi na ọbara ha akwafu ya n'efu ọzọ ya kwara maka e-petishọn anyị na-arịọkwa ọzọ na-asị onye ọbụla nwe ụmụnne na United Kingdom ọ bụ ebe ọbụla ịnọ biko unu gba mbọ ga na website anyị www.radiobiafralondon.com biko unu ga ahụ mbọ anyị na agba ịhụ na obodo anyị nọ n'ime ya bụ United Kingdom ebe a sị na ebutere unu ozi rọrọ ndị igbo arịrịọ rọrọ ndị ụmụ biafra arịrịọ maka aka ha si kpa agwa mgbe a lụrụ ọgụ mgbe gara aga ọ bụ ihe a ga-eme anyị nweta biafra ọsịsọ ọsịsọ anyị na-arụtụkwa aka n'abalị a na-asị ndị na-eme kidnapping unu si n'ihe ọjọọ wepụ aka ime kidnapping dịnye ndị mmadụ iwere otu ị na-achị dịnye ndị mmadụ ka ha gaa gbuo onye igbo ọzọ dịnye ndị mmadụ ka ha gaa mee kidnapping anyị ga-akpọ aha gị anyị ga-emevọ gị anyị na-asị gị si n'ihe ọjọọ wepụ aka isi n'ihe ọjọọ wepụ aka anyị agaghị akpọ aha gị kama ịnọrọ n'ihe ọjọọ nọ si ike nọ n'ihe ọjọọ na-amụba anyị ga-akpọ aha gị anyị ga-emevọ anyị ga-eme ka ụwa niile mara na ọ bụghị ihe kwuru gị na-eme na ihe ị na-emebe tụrụ ndị mmadụ na ihe na-emebe igbusi ndị mmadụ na ihe na-emewo iwere ndị mmadụ were na-akpa ego ọ bụghịdị ihe anyị chọrọ n'ime ime Biafra ọhụrụ nke anyị chọrọ biko na-etufughị oge tupu ndị mmadụ ebido kpọwa anyị ka anyị gaa jụọ sị ọ bụ gịnị mere aka ji na-atụkwa bọmbụ na ugwu Awụsa na-egbusi ụmụ Igbo ọ bụ gịnị ka mere na chọọchị a na chọọchị na Bauchi chọọchị a tụrụ bọmbụ na Bauchi gburu mmadụ in fact it's 38 people ehe 38 ka e gburu na Sunday nke a gara aga ọ bụ gịnị emegidela ihe a megide ya emegide ya dị ka anyị kwuru mgbe mbụ ọ bụ gịnị mere ndị mmadụ anaghị ekwukwe na ndị Igbo ka a na-egbusi n'ugwu Awụsa biko nta gbuo
Ihe mere that na in as much as we don't like violence and we are in a country where violence is a crime. Nobody talks about violence here. At the same time, you cannot stay and see when you want to defend your life and defend your property. It is recognized all over the world. Nigeria being a member of the Commonwealth, Ndigbo being a member of Commonwealth, you have every right to defend your life and property. So, now here Kaji Ato Pompa, because the so-called Christian Association of Nigeria, they are cowards.
Always, you go on one nine on Igwe Chere Gwanyoku, Biko Nka Bo Radio Biafra London, Biko Igwanya Hange Gwanya Bisina, Bo, Nihe Nabalanya Na Tule, ọnọdụ ndị igbo nọ n'ugwu Awụsa ndị nke anyị ka na-egbu egbu n'ihi na Sunday izuka gara aga bịara ole gara aga egburu mmadụ 38 n'ugwu Awụsa gara ịga ikpe ekpere anyị na-asị ole ihe nwere ike ikwu banyere ihe a biko gaa n'ihu
Biko oliwa ha m donatus akala ọnụ
esi
m London na-akpọ aha igbo mmụkwanụ ndụ gị isi adịndekwuwe ha ga-eme okwu na okwu dị mkpa and ahụ ụtụ ndị ozi Chineke na-esi arụ ọrụ onye ọbụla hụrụ eziokwu gbaa ya n'anwụ eziokwu na-esi ya onye ọkwa na-eziokwu na-ezi ya ezo ụta ka Chukwu ga-esi akpụ ya ọkụ ya na-ekpesa ya kpere nri ihe kwugo okwu gbasara ihe mere ndị Igbo na ugwu Awụsa ọbụlekwa anya mgbe ụfọdụ anụmatacha ihe emega ha dịka asa ụgwọ shita n'ụlọ enwe anya aha ewu ụgwọ ka n'ụlọ bikọsụ ihe emega ihe shicha n'ụlọ agaga maka ọrụ akpọ onwe anyị ihe ndị ọzọ ga-akpọ ahụghị ihe akpọ onwe anyị ha tete ata ete werekwa ya mee ihe ga-asa àjà nke ilu ndị chịga anyị ndị ga-elega anya anyị anụchite anya n'ala igbo ndetị gị enweghị m anụkọtara ọnụ kwuo sele tegeriri ụmụnna ya kelee onye nsogbu anyị bịọsọ ọ na-enwe nsogbu ma jụọ sele ebutere nsogbu tete jụga asa ebute nsogbu sa apịa ọdụ naka chineke ma chineke emele ka ịmara ihe wee eziokwu mara ihe wachị ma ọsọ eziokwu ga-azụ anyị anyị achọghị m eziokwu anyị na-achọ mirakụl an blesin achọ m ka blesin na mirakụl aha na-agada ekpe ekpere mgbe ọ bụla asa onye ga-egbuga ha ga ọ pụtagodi ihe anyị chọọ eziokwu ihe mega anyị nwee chiri ikwu ya kpute anyị and gịle ndị ebe anyị tọkwara n'ebe a na-achọ ha la ọwụ ụgwọ ha chụga ha n'ụlọ ha le onye ga-azụ ha bikọsa nwanyị chụga ajụjụ ha ọ ka mma na ha nwụrụ ebe ahụ na ha nwụrụ ofu ugboro na ha lọtara n'ụlọ enwebe ndị abụrụ ọnụ karịa ọnụ abụrụ anyị bụ ndị igbo na nwanyị chụga na gịle n'ala igbo ekuga ya ebride egbuga ya ebride enwe ya ọwụ na ama ndị kuga mmadụ ha ma ọwụ na anwụ ndị gago ochie ha ị na-agwa m na ndị eze ma ndị apụtara anụchiga anya saa chi ọwụ na akwụkwọ okorobịa niile dị n'ụgbọ obodo ha tụwa ihe arụghị ahụ onye emeghị ka ọ mege lee ebe osiapụta ga a ga-agba onye wee onye ala igbo achụgodo oyi bifo ga-ebu ndị ebe ndị ndị nọ n'apụta dị nwere ike lọta ọ ga-ana lọta dịsị bikọ ha sori a ga-enye ha mmadụ le na ala igbo krismas ugbu a laa ha ụlọ agwọ kristans ga kpụga n'ime krismas krismas ruo mgbe ochie anyị na-anọrọ onye na-etinye ego agbapụ ndị ga-ala ala fa bika kpụlagodo ụlọ ga ahụ ụmụnne ha ma afọ jiri ejighị ego mgbe ọbụla jiri aga gbaa atachi atacha na-agba ha atachi nwere ụlọ krismas bụtụ gbe nwee kpa alago ụlọ ya wụ ụjọ igbu ya egbu mafọzie ọkpara aha krismas ihe kristian nọ ndị kpuge n'ala Awụsa ọwụ ndị chịga anyị kwesịrị pụta chịkọta ọka bifo ndị Awụsa mekwere n'ihe gbasa egbugo anyị wụ
I'm going to go to the house. Ndị a na-egbusi nwananyị nwoke na-akọwa na ndụ BCC London na-akpọ na akọwa na ndị anyị na-egbu n'ugwu Awụsa dịka ndị anyị hapụrụ ahapụ, ndị anyị mere abandon n'ihi na anọ n'ugwu Awụsa egbu ha, ha lọta kidnapụ ha n'ụlọ. Ọ bụ ihe ọ rụtụkwara aka mgbe mbụ na-asị na onye ọwụla kwụ n'eziokwu kwụsie ike n'eziokwu, n'eziokwu ka na-eso onye ọwụ. Ọ kwana gịnị mere ndị a na-achị anyị achị, mbụ ndị anyị hụrụ ma ndị gọvanọ ma ndị nke ọzọ dị iche iche, ma ndị si na ha na-ahazi otu niile dị iche iche ịhụ ịdọpụta anyị n'ọbụ, ọ bụ gịnị mere ha ji gba nkịta na-egbusi anyị n'ugwu Awụsa, ndị anyị lọtalọta ekidnapụ ha n'ụlọ?
A na m eche na ndị isi ha bụ ndị na-eche anyị, ma ndị gọvanọ anyị, ma ndị nọ na ọkwa dị iche iche ya positions of authority n'ala Igbo. A na m eche na ha hapụla ihe ha kwesịrị ime. Ha hapụrụ ụmụ igwe atụrụ enyefere ha n'aka, ụmụ igwe atụrụ na-akpaghịrịzi dịka ndị na-enweghị onye nche. Ọ bụrụ na ndị gọvanọ anyị na ndị niile nọ na positions of authority, ndị nọ n'ọkwa ọchịchị dị iche iche, ma ihe ha kwesịrị ime, mara na ọnọdụ ha nọ na ya, ọ bụ Chineke tiri aka ha lekọta ndị mmadụ, lekọta ụmụ igwe atụrụ ha anya. Ha ga-eme dịka ezigbo onye nche atụrụ kwesịrị ime, mana na ndị enyefere n'aka ka elegute anya na ha adịghị ha mma ebe ọbụla ha nọ, ma ha nọ n'ugwu ma ha nọ na ndịda, na ha adịghị ha mma, ha kwesịrị ịkpọkọta onwe ha. Anụrụ m na onwe ihe dịka South-East Governors Forum, ya onwere otu dị etu ahụ. Kedu ihe ha na-arụ?
Ha kwuo n'okwu nke gburu ndị mmadụ.
Ya ha bịakọtala sị, ule ihe anyị ga-eme maka ndị be anyị nọ ma n'ugwu ma na ndịda? Ha enweghị that caring heart dịka shepherd, dịka ezigbo onye nche atụrụ.
Ka ajụọ nwanne anyị nwoke, si ya biko, nwanne anyị Akwịka nọ na line, Akwịka n'ebe ahụ. Biko, ihe a chọrọ ịjụ, kamgbe ihe a bidoro mee, kamgbe Sunday gara aga, izuka gara abalị ole ma ole gara aga, onwe ihe ọwụla ị nọrọ gbasara ọganihu ma ọ bụ ọdịmma, onye pụtara kwuo okwu maka ndị egburegbu? Biko, cherekwe na onwe ndị ọzọ na-akpọ, cherekwe ebe ị nọ, biko apụla apụ, apụla gaa n'ihu, biko na ha apụọla, gị kwuo ihe ị na-ekwu. Yes.
Ọwụ onye chere ndị Juu oge ha siri Babilọn lọta, oge ha nweghị ji onwe ha fere àjà, onye ka eji ka egbudo ụmụnne ndị ke Juu lọtara lọta si eze alọta. Ya sị ewere ụmụ ya chịrị ime slavery ka nata jọ hejaj. Onye si ga nọwụ na-emi ya bịa kpọwa sị gbaa ha fens, gbaa ha okirikiri, ka ha ghara na-abịa agụrụ ha. Ndị prọfet n'ime nga ha wụghachi na ndị ọgbọ ọchịazụ egbu rịgaji ụmụnne ha na-enye achị kwezi ozi achị sọwezi Chineke zuru ka e nwere ike ha ghara ịgba fens agbaga. Jega na-emi ya mere ya kpọkọ ha ka ha dị uchu, kpọkọ onye ọbụla gụgide ọfọ ọfọ anya na-atụ n'ala Igbo mgbe ochie, tọnda gbagide onye ọjọọ, gbagide onye arụrụ ala. Ma ndị ke mmega prọfet asịtụ ga jụrụ asa ahụ ndịke Chineke sisa ekwe akpụ ha emega elega ha gbara gbakọ kwa ịzụ ga n'aha kristian na so mkpu a gịnị ya mere akpọ kpọkọ otu sị nwaanyị a ga-eji eme onwe anyị ihe dị otu ha dịgide uchu, ma ndị nyere ga arụgbu nwanne egeji nwanne eme nke dị otu ga-asụ àjà nwaanyị nọ tinyere onwe anyị aka ọka a hụrụ onwe anyị n'anya.
Ọ bụ eziokwu. Ka ajụ ọnụ taa gbuo ihe a nwanne anyị nwoke na-ekwu gbasara ahụ adịghị n'otu ahụghị n'anya. Ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ gịnị mere mgbe ọbụla redio Biafra ọ na-akọtọ na ọ dịka anyị na-akọtọ ndị ebe anyị, na ọ dịka anyị na-akọtọ akparamàgwa anyị ma ụmụ ihe ndị ọzọ? Olee ihe ị nwere ike ikwu? Bikọsọ, ọ bụ n'ihi na ahụ adịghị n'otu ahụghị n'anya. Olekwana ihe anyị ga-emekwana ka anyị nwekwana ike hụ onwe anyị n'anya, mekwana ihe a anyị kwekwara na nkwa, nwee ike nwekwana nchekwube na ebe anyị na-aga n'ụzọ dị ya.
Ya ị mara ihe ndọcha na-akpọ PhD, onye gụchara akwụkwọ n'obodo Akpụbi Okpu enye PhD. PhD means Doctor of Philosophy. But na Igbo anyị, PhD means pull him down, adọtuo gị nwụọ. First of all, ask yourself, all these governors, o nwere onye n'ime ha unu tiri na pawa, ndị a na-amanị elu? Governors zụrụ ihe azụ, so onye ha zụrụ azụ bụ ihe a ji eri nri. For example, in Abia State, Diakpara Governor of Abia State, Jeremiah Onyamiora, maka nne ya bụ gọvanọ. Mụdị nwa nwoke azụgo 70 buses na nne ya ji jesi, o si na gọvanọ rituo, ọbanye na senator, kagari probi amara ihe mere. In first of all, omo
jire ko ko maga na one ewele iwe biko na onwe onye na akpo anyi oku biko biko obo onye na ekwe nka bure dio Biafra London biko egwa anya ha egwa anya bi si na akpo.
Ali Igbo Umuahia na aha m wo Elizabeth Ngozi Oma.
Ndewo biko ga.
Owu ihe ịtụ ụjọ nye anyị n'ihi na ndị a na-egbu ọwụghị ndị Yoruba ma ọwụ Awụsa, ọ nọ ụmụafọ Igbo, ụmụ Biafra ka a na-egbu na-egbukwa ọwụkwa igbu obere ọ makwa mma nọmba ha na-enye ụlọ ọkwa ihe ziri ezi n'ihi na n'elu ndị gara ụlọ nsọ Chineke ife Chineke ha ka e jidere gbuchie ana ọ dịghị ihe ọbụla onye isi ala na-eme maka ya ọ dịghị ihe ọnwụ every Sunday ugbu a ụmụ mmadụ na-atụzi ụjọ ịba ma ebe nzukọ ebe a na-aga ese Chineke so o ihe nwute dịrị ụmụ Igbo nọ n'ala Biafra ha makwadị ihe ha ga-eme ọ dịghị ihe ọbụla anyị makwara anyị ga-eme n'ihi ihe a karịala.
Biko ka taa gbuo jụọ gị ajụjụ ọ nọ ebe a ka ọ jụọ gị.
Biko Madam Elizabeth Ngozi Umar. Biko ọ bụrụ na akpọta ha aha na ewe n'iwe ihe na-ajụ ụwụ ịhụkọ ego nweghị ụma n'obodo ihe na-adụ mma ọmụ nwaanyị na-eri uri ya obodo ihe na-ajọ njọ jọkarị aha na ọmụ nwaanyị na-ata afụfụ ya unu bụ ụmụ nwaanyị kwana eleta n'ihe unu na-eme.
Nwanne m ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị nọ n'ala Igbo and under Nigeria ihe ọ dịghị anyị izi dịka ụmụ nwaanyị n'ihi na anyị adịghị empowered. Ọ dịghị ụzọ ọbụla e jiri nwee ihe enyemaka nye ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị agataghị skuul. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị agụtaghị akwụkwọ ga-eme ka ha nwee akọ n'uche iji wee lụọrọ onwe ha ọgụ dịka mba mepere anya. Ụmụ nwaanyị Igbo wụ ahịa ka ha ma. Ọ dịghị onye ha bịara yiwerie onwe ha n'ọnọdụ ije skuul maọbụ ije ịga na asambodo ga-eme ka akọ na uche pụrụ iche bata n'ime ha. Ịma ọ bụrụ na mmadụ gaa ụlọ akwụkwọ gaa mụta ihe ya mụta ihe ahụ ịmụ akwụkwọ wụ ime ka ịnweta akọ na uche ị ga-eji mara otu ị ga-eji lụọ ọgụ chere gị n'ihu. Ọ ya mere ihe dịka ụmụ nwaanyị Igbo enweghị ihe ọbụla ha nwere ike ime n'ọnọdụ a. Anyị ma dịka ụmụ nwoke anyị na-eji ele anya ịnọrọ n'ụlọ dị gị pụta na ị na-aga ịlụ ọgụ ma ikwu ihe ma ọwụ ịga mebe ihe na bekee na-akpọ ime demonstration ọ ịgagharị iwe ime ngagharị iwe achụọla ha gị n'ụlọ dị.
Usoro eji emepụta
usoro eji eme edo ị na-anya onwe onye karịrị nwoke a na-akpọ na Benin nwoke a na-akpọ Professor Ambrose Ale ụmụ nwaanyị ndị Benin na-azụ ahịa achụpụ ọ ha chụpụrụ ya n'ọkwa unu bụ ụmụ nwaanyị unu gbakọ izuzu gaanụ be gọvanọ ọsọ unu na-agbara ọtọ dịnachi ana dịnachi ụzọ. Unu dị na chikpaka ụmụ nwoke efeligwe ndị Igbo nke a doro gị anya ụmụ nwoke adagwo nweghị ụmụ nwoke na-eme ọ bụ unu bụ ụmụ nwaanyị for example ọ bụ unu ụmụ ụmụ nwaanyị ọ bụ ụmụ unu ka a na-egbu ọ bụ ụmụ unu ka a na-eye unu jee unu ọgwụ anaghị eji unu ọgwụ ọ bụ ụmụ unu ka a na-achụ n'ụgwọ akwụkwọ ọ bụ unu nwa ụmụ nwaanyị ga unite gaa be gọvanọ nọchie ụzọ gọvanọ pụkọtara gbuo unu imeda Marcus na Philippine ọ ụmụ nwaanyị chụpụrụ ya ha agaghị university. So ọ bụ ụjọ ọjọ gburu onwe ụmụ nwaanyị.
Ihe anyị na-ekwu n'ugwu na ụmụ nwaanyị Igbo wụ ya wụ ndị kapụtara isi n'obodo Biafra wụ ha wụ ndị izizi ịpụsị ndị ọcha na ihe ha na-eme na Afrika na even before that, enwe nke goolu n'Enugwu in late 19th century. Now, ọ wụ ụmụ nwaanyị oke na ọlụ unu ọhụ na nga ọbụla nwaanyị Igbo nọchi ike na ọchịchị ihe na-aga n'ihu ebe ahụ anyị na-arịọ ha sị ha nwee ike biko pụta ha soro bilie ọ nweghị ihe ọzọ anyị na-arụ ihe anyị na-ekwu onye ọbụla ga-azụde ya ha na bilie ka anyị nwee ike gaa n'ihu.
Dịka ihe m na-ekwu tupu nwaanyị a wee bata n'iko onye ọbụla asịra na
ndewo biko nwaanyị ọma ndewo gaa n'ihu
onye ọbụla asịra na gọọmenti na gọvanọ na gọvanọ ala Igbo ga-adọ ya bikọs gọvanọ ndị Igbo dumu na-ene n'anya since ahụ afọ na-eri na abụọ a na-eme demokrasi n'ala Igbo onweghị ebe ụmụ anyị na-arụ ọrụ onweghị ebe ụmụ anyị na-aga ụlọ ọgwụ onweghị ebe ụmụ anyị na-aga akwụkwọ dịafọ onweghị onye n'ime ha tụrere ha soro ha sọpọtụ ha fọmụ pọtịkal pati ha gụrụ gọvanọ ego so ị na-eche na gọvanọ ga-apụtate yu wasting your time. Ok look at here ka bilie ekwuwena okwu bilie na ahụ maka inweta Biafra o nwedị ga ga-eji ya ayọ na achọghị ịdị ya aha ya me Biafra gada n'elu so ọ bụrụ dati n'iti ihu ihe ije kọ ihe na ana kedu ihe ị ga-egbute therefore you have to go up you have to stand up for your right stand up and be counted if you don't do that nobody recognizes you.
Always a wigan could be cut up. Can you tune Uche in here, Basari Handy and Yene at Lena Balia Bicon? Because Kaigani who to forget because Barrister Guani Hanigan may become one in there or Wojoka again, Guani Hanigan, Mehona, and Jamaica and Ogran.
Kaina, Kuziri Hoba, Obronye Daramba, Nanu, Udokuine, Moya Unike, Billy Toto, Elemania Wanya Mata Ike, Umwan Yuwe, the power, women power, Ike Umwan Yuwe, revolutions all over the world. And the behind revolutions. I give example nye about women riot. For example, imakwana obuno muwani uba le governor be uruf governor nye example. Governor nane hem off ma umuwani ni le kwekwe si kwanta governor iga puta. Maku umuwani ni le no buda na state ah ga nanka governor governor ga kwap.
Akwe.
Mokwa instead ha baroto instead ha nyore ya mamre instead when ha ya gheme for governor abaoso
ihe ojo abche ba ho
bo kwima before kwima before na alibo onye me aru onwe onye ga me aru kare cha mu wanyi gani ulo ya nyore ya mamre all of them imagine how it is where a multitude of women are coming to your house na akogele ha na akwe ha baroto na abia who are you to stand. You will run away and go on exile, or they will banish you from the country.
So naturally,
it's very simple for women to rise up against you, and you will never be in that land again.
Hello, Unka Radio Biafra London. Biko Gwanya Hagi Nebi Sinapo. Koko Watra Anye Onodo. Biko Gwanya Hagi. Koko Watra Anye Onodo. Ihene Meno Bochin Keta Ani Hira. Ozi Anyine Mwete Makumuna Anye Budebuna Bauchi. Wo Madhi Riaton Asato Budebu Garegi Fe Jehovah. Na Sunday garage ebu ha o tomade na ndega kwara no maka ndi zoputa ndi meraho ndi Nigerian army ababushie ha 10 of them o bu gini kunu na eme no gbasara ya otu nu no nime bu gidi ka ha na eme gbasara onodo a ni ha na eme ndi anyi nu gwawusa
eba ihe bu problem anyi nwere eba na bu ndi awuta na eba me no dima life ala so and ndi ba anyi ana ekwe I move on. That's property on the house. I have done my property. Before I bought me to, I went down to Abeba, we went on the chat in retaliation. But I have rather than now, who are you going to be a last year? Last year, I don't have any name. I have one of our damn church here, but located in Abeba. Kayama, I have a two year old kid, you want to get a job in the buy. Hana, Hana, I'm not buying Google. But yeah, indeed, not about Bauchi, in a political Biafra.
Meeting. Because they know them are not going to be at the shop. Nobody can show you again. Half you are not having a good idea. The Nigeria, the man, the woman, 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 the woman,
I want to be proposing on the more for Biko Tabo to Yoku on. Is and about your Patra Kuchoku Boko Haramaga Bombo? What's the meaning of it?
I want to come one. I should have been a queen, but when I when you were, he gave me well now. Even I hear out of him on Yara. No one dear God, as a Bauchi, Marvel, is a Bauchi, Marvel, and again, he being a Bauchi. Even a man and member, you know, Omehuno, Omahobodosi. So, onye ugboburu ntichirie dịka anyị na-ekwu igbo na-ekwu onye ugboburu ntichirie anyị agaghị eji ga akwụsị ịna-agwa ndị Nigeria ịna-agwa ndị gọọmenti na ya na-eme the wrong especially Christian Council of Nigeria how cowards. No, much as we are not supporting violence,
yes.
But you have every right to defend yourself.
Always
and defend your faith.
Always joke because we want to know your son and radio Biafra London because nyanya hai nebi sinapo.
Hello.
Because cab radio Biafra London nyanya hai gwa nebi sinapo.
I want to be a probably the insult, man. I want to grow up. So I will come on and then about Sunday, Bushina, all of them are how on the how to render
aware. I have, but everybody when one them work, I have, we're going to go and maybe snap or I have them, but maybe snap, but me and I get you in Zeba.
I will catch you up.
There were.
I'm actually in Imo State now.
And Imo State, I will be so low or a titty, or a him a leg about Imo State.
Oh, where? Aha, ọtụtụ n'ime ha na ọjọọ dị ha ebe ela. A gwara ha ka ha ndị Igbo anyị nọ ebe a ka ha lọghachi na n'ala Igbo. Nọ n'ala Igbo bikọs anyị na ndị awụ ma na agbụrụ ma na okpukpere ma ihe dị iche iche nwee ka anyị na-agha awụ.
Nwanne,
isi na ị chọrọ ka ha lọta n'ala Igbo, ha lọta n'Imo steeti. Isi na owere na-akpọ getu ntị, o nwere okwu pụtara n'oge gara aga na ha lọta n'ala Imo, na ha lọta na owere lọta n'ala Imo, na unu nọkwa n'ala Imo atụrụ ha rere
kidnappers, na unu ga-kidnapa ha ma ha lọta.
Ọkwị na-anụ
onwe ihe awụ ọjọọ etigere ha ka ha ghara ịlọta. Onwe onye kidnap gị be mụnwa anọ m ivin ga anọ na-ekwu okwu ara na ndị mmadụ na-agagharị. Onwe onye emeghị ya kama na onwe be kidnapping na even na ala bekee ebe obosoghe na ọ anaghị eme kidnapping. Mana ihe anyị kwuge naawụ ka anyị nwee ike mụ nwe anyị mụsi onwe anyị okwu ike gwa ike tụ akara nke anyị akara aka anyị bikos ihe awụ ọkụ ga ihe ndị a ndị ọcha mere 1914 azụ emee ya ihe fọst marriage ọwụ ọkụ ga ile anya nọ nto siri ka ekoke chi nke Naijiria ị ga-ahụ nto siri ga ụmụafọ Igbo ole nwere ọkwada ile anya ntechi na-etigbusi na-egbuzi ndị mmadụ sọ Boko Haram ndị Hausa si onye ọwara ga-anọ hapụrụ ka a nụrụ nwa ozube mgbe anyị ga-aga ka anyị nụrụ nwa
anyị. Olee usoro ị chọrọ ka anyị site ihe ike nwere onwe anyị unu na-ekwu okwu ya oge ọbụla
ejidere ọredi gọọmenti bilie Biafra liberation in exile, no in place. Because here we have a man with King in Ayaka, actualize our dream. Because in there, I know Yana, the Lille is properly incorporated, both in United Nations and in even Nigeria, Corporate Affairs Commission. The Lille is the only platform I will keep actualize our dream. Because all the diplomatic things is a thing that we use brain to do to make sure that we get ourselves so from the shackles of these oppressors called Nigeria.
O nwekwara ndị Igbo kere etu unu nwa nọ na ndegraund ma ọrụ ndị anyị ndị be anyị aharakwara edi na aha na dati bilie ka ebe ụra ha chọrọ ka ọsọsọ naanị gị chọrọ inwere onwe gị ndị ọzọ chọrọ inwere onwe ha harakwa eso eti aka na akwụkwọ bilie ahụ.
Ihe ọ na-akọwa na onye ọbụla soro bilie n'ihi na bilie na United Nations nọkwa n'ụlọ erejistala ya ọ bụghị bata na bilie de na-enwe ike gaa n'ihu. Ụzọ esi enwetakwana ihe adịghị ọdụ mgbagoju anya n'ime biko barista biko kọwaa akwụkwọ ọzọ ka ndị na-ege ntị nwee ike ghọta ihe anyị na-akọwa.
It's a very simple procedure. Like I have told you that everything, every activity of man is regulated by law. So if you want to have independence, there is a legal procedure for it. So Bilie Human Rights Initiative is a human rights organization that advocates for the rights of the indigenous people of Biafra. Just by legal method, it is not fighting a war, it's just law. Going to the United Nations, going to the National Assembly, going to the court, just exploring all the legal remedies available to a people. And then you get independence. If you want independence, or you get self-governance, if it is what you want, eventually it will lead to what we call referendum. The people will decide what they want.
So, ndị ebe anyị pụọ na election, eleghị anya 2015, sị na election na ndị anyị chọrọ ịtụrụ akwụkwọ wụ sọsọ ndị Biafra ka ọwụ. Olee otu esi eme referendum a ya nwee ike nwee isi? That's what I'm saying.
Bilie Human Rights Initiative will eventually put in the process. There will be a time a bill will be presented to the National Assembly for the people to exercise their rights to serve.
When they get presented, going to be there. I want them more condemned.
For now, we are still working to have people that can present our bill. We have no senator yet who can present our bill.
Maka ojo ojo kwen in hata abu akwe.
Yes, amana ome hoza obuso utu uzo ke esi ejaro. Uzo esi ejaro akare.
When the time comes.
Awo na da ndo no nwe chori ngwere onwa ha jeje tibe akara akwo tibe akara akwo. O nwere ha na akpo bundles. Ebrucha akwo ha ga na data ha cha ke masa ha na ekwe na kwa hi agwu ni ekwe. Ajiko ne the decision na court.
See, yeah, you are right. Tabo is right. There are many ways. So if you look at what is happening in the United Kingdom, for instance, the Scottish people from Scotland, they have the SNP, the Scottish National Party, which is actually advocating for their independence, and they're debating it in the Parliament here in the UK.
So in the kuno mpara obodanyi no nime webe Nigeria si wune independence in Kehawa.
Yes.
And Scotland and England ok lagalo so hog in this Scotland na ba on emi kwoku Scotland na kporo pochie
banu
ba on alo
on
esoku
no civilization ha na eri si na bo ndo ogra ha na eri si na bo mwanne ge mwanna ge ha na eri si na bo so na ha level kwusi eri si abo oru na ekweta ihe a na ekwundu bilie before ye jebe tu akwukwa na 2015 for example no were senator dim do senator dem don't know when we can do billion members. So here na eku here na je ka acho na sokoto odu na sokoto.
Yeah, it becomes easy.
Even the governor we get a member of billion. Exactly. Do billion guys. Money abu honye billion we atonari akwa.
Exactly. You're right.
So here kekuru can do ka nwana anyi na eku. Nda na eme billion na money no uchoro unu uchoro unu uchoro. Kekwedi hunu na eme kunu we chota. Ihunu na acho. Therefore, how much of ozi ka na edi ha na binie? Na eme kwehere na binie because every organization will rules and regulation.
I was joking because operating in Abatabata Cabo Radio Biafra London, I said London with Runo Zina 11870 kilohertz and Aqua 11.87 megahertz. Good and what on a 25 meter band na shortwave. Bikobo on the Kotranwane, Kotrandiene, Onyong, Wakochine, Radio Biafra, Upoche Thursday, Nile, na Saturday, Nile. Elekeranyi Togolu 9 p.m. every Thursday and Saturday. Miwege radio, Gazulu radio, miwege gaba chineko. Uno hapono church for 1 week. Wurego wurezoro. Nihi na leze nono wa all politics kane jie mwete ye. Okwa sita na marachineke. Ane sita na marachineke. Kama wana politics kane mwete na madagra school wu politics. Na anu nopodozo wu politics. Na okune wu politics. Na mri na babu. Ihe nene nono wa politics. And dobu kwa ndu nudi nye nozi. Onyo unu nije. Odiya para mawa agwa. Odi madu nudi nye siya garu nozi. If you send a good person, you get good result. You get bad result. Yeah, my request. Yeah, one day, say, hey, na radio Biafra, say, kagaga, me election na Nigeria, kagaga. Anya na simba. Ani chori hapo to hapo ni ubo mumu woke mumu wanyi ha. Kwetere nezioku, gepo, gakuoku Biafra. Obia kesi enwete. Is either you go through election through the ballot box or you go into the bush to fight. Ogula soso sabo kesi enwete freedom. Either you go and fight. Or you go through political process, which is ballot box. Ballot box, my way. Even a Ibu, ballot box, my Bugabu. Almost as I say, oh, no, I say, again, I don't know, name sit at home. Name, peaceful agitation. Oh, yeah, who knew he, oh, yeah, say, Kobo. Or Bugas Yoku, or one yarn and all of Fayakanoku with their independence. And I am a man of China kind of.
But when I don't do the Nana, no choose for another, I'll call you one.
Yeah,
when I will other do the Tiakanoka. G ndozokoro abatara bie
mban
moni arugo onaheri
I understand yes there are many strategies to draw attention for instance
nde mata ha e te kwishi maka okubeka asen okubeka are akwa na elu ni no no wasusu anya ka akowa ka ndi ba anyi ke
wota ai na masu igbo mana ihe mere owo na ai na asu ai choro ka ndi ni level na labia frabo di eastern nigeria no ihe ai na ako gotakwa na onye efik nwuri ko na ha anucha onye idoma nwuri ko na ha anucha onye kalabari nwuri ko na ha anucha mana owuru na aso asusu beke ha ni lega anucha ha ni eku oya kpatara ana ma asu igbo onwo onye
ana asu
ana ana ma asu ma ofu ma ma se mana mchete na owu ndi so anucha ihe ye mere me ka meti kwa asusu beke ye mere mji na asi na onwere different strategies ustro di chiche madiji kenweta onwe we kenwere onwe ndi na acho inwe onwe ha we kenwere onwe ha mgbe ofu otuse ka ha nodo n'ulo ka na akposi at home ha me ha we kenweta attention draw attention of the government mana ofu strategy ka madi munike iji nwete
independence
nwete ho na cho na odi mkpa na kai kai mmakwa si na ndi bilie human rights initiative all of you are encouraged to be involved in politics.
Yes,
every be you have to be politically conscious and aware. Politics, you must be involved in politics.
Oh, Hagatren,
Nigerian, you must be involved in Nigerian politics. Oh, who can they say? Have of Kandi Nigeria? Now, lie, you are all Nigerians
by until Nigeria Singapore on the, until, the head of
yes, her. You are all Nigerians by citizenship. But your citizenship does not destroy your native identity, your indigenous identity as Biafrans, indigenous people of Biafra, who were not consumed by the war. You are the remnants. So
they can't put in a ban, and this Scotland cannot say they're not from the United Kingdom.
They're British people.
It's impossible. They're but British. It doesn't stop them from looking for their independence.
Exactly.
Can you call now Scotland to independence from the United Kingdom?
Yeah, they're British. Oh,
well, they're sitting in the same parliament.
Exactly.
Oh, and all Queen Haine, all politicians from Scotland on our British parliament
now fighting
for Scottish independence.
In the parliament.
In the parliament itself.
Cool. So we need Biafrans to be in the parliament, in the National Assembly, and fight for the right of independence.
Yeah, my man, yes. Tupu Nigeria apota ebe ka Nigeria no Nigeria na ka ndocha
exactly
akwa beta ocha ka bia kwara bia me ihe na akpo ebe na parliament move the hatch of independence
and Ziki was a politician
for
a man
enaharo them see you ma here ebu anya we
ignorance
onwe ho obodo uka na ewote ni ne table onwe ho bobo onwe ho obodo uka na agbe nwata unu mmiri nu no ogwo ngwo onwe ho obodo uka na aruzo onwe ho obodo uka na nye protection ya dum nkoro na atu ndu mma na ewe ji atu ndu mma no mma ndu ana ewe aga adiga ni ihu so so he na emie politics ajugo bishop na Lagos si bishop gwa mmo onwe obodo uka na ewote ni ne table ya si olo isa onwe obodo uka na ewote nwata ugwa akwukwo ya si olo. Why do people? Why don't people tell people? Wherever you get life in the world is from politics.
My free education, my everything. They're possible. In fact, that ties us into greatly. My plane Adrano, na Lagos. Abalenemo legaraga plane Adrano. Oh, we're going to play that kind of politics, man. Because there is corruption. Use in the banye world, politics is web of corruption. Ega. From money to not target weapon corruption. It requires political action.
Power.
Political power and action to remove corruption. Or beginning mere ube luajida. Ihana to any hina no for umwe ube luadranum. 48 of them. Iria non asato unia or begin. So in one so no to weekend in Nigeria. Or Madholendi Babriji. Or Madola on Nigeria. Very close to 100 in one weekend.
Because
when you were Kanyeza, Okua, Nihina, Odeka, Okua, Dempa, Biko, Obonyena, Bonka, Radio Biafra, London, Inyanya, Hagwanya, Bissina, Bobiko.
Biko, one known worker, if a casino is on the station, Owanya, Europe, East Europe.
And then East Europe, East na Ukraine na apo. I unu na mwete radio biafra na Ukraine apo ya.
I ne mwete.
Welcome and there wo.
Unu na na adi anyu mo a men di sika mbo kan kene kwa nonu.
There wo. There wo. East Ukraine na apo. Anyi na tule ni ihe gbasara ogbugbu agburu ndi ebe anyi na Bauchi na Sunday nke gara aga. To madam ndi putara na ka ha anya ka ndi ami agbagbu ha madu iri. N'otu aka ahu kwa ugbo elu ada akwa. Enwe ndị Igbo iri anọ na asatọ nwụrụ anwụ na ụgbọelu Adrano. Anyị na-asị olegbodi otu ihe a otu ọrụ dachi ọjọọ si na-eme ndị Igbo sọsọ. Boko Haram gbu anyị n'ugwu Hausa, ndị Amị Nigeria gbagbu anyị n'ugwu Hausa, ịlọta n'ala Igbo na-eme kidnapping. Otu aka akwa ụgbọelu Ada bụ ndị Igbo n'ime ya. Olee ihe anyị ga-eme ka anyị si n'ọbụ Naịjirịa wee pụta?
Na ihe anyị ga-emegodi bụ ọ bụ ụmụ uche aka m. Ka anyị gwagodi onwe anyị eziokwu, anyị nwabụ ndị Igbo maka nsogbu anyị si anyị n'aka. Maka ndị Igbo ọ bụ na anyị agwụrụ onwe anyị eziokwu, onwe ebe anyị ji azụ eje. Maka ihe niile na-eme bụ anyị nwaka o si n'aka. Ụmụazị anyị a na-egbu n'ugwu Awụsa, egbubere anyị since 1960, na-egbukwa anyị ruo kịta. Ọ gịnị ka anyị na-achọ n'ugwu Awụsa? Ihe abụọ ajụ nke izi. Nke ịbụọ, ndị nọba anyị na-achị anyị n'ala East, kee ọrụ aka ha.
Because when you were my brother, brought to radio again, no? One day we brought to radio again because I ain't an honor and meant to say, brought to you, believe.
Okay. Oh, no, you know that in the Menachi, Nana Brazil, Nemo State, Governor, in the Matomata, America, or Bolatan Divine, Bunu Gauta. Ndi ke gwani nya mere ihe a na-azo ọgụ ka onye ya achi igbo ma ya azo ka onye ya azo pụta igbo ki nnati na eme na anyị igbo ka ndị ya kwụsị ọbụ ọkụ iko nke anyị gwa nwa anyị eziokwu ka a mara ma udo ọja dị
ndewo ndewo imere nke ọma biko na-agbasa ozi ihe anyị na-ekwu n'abalị a biko onwe otu ịnọ na Ukraine n'ihi na ihe anyị chọrọ ime bụ ebe ọbụla ndị igbo nọ n'ụwa anyị chọrọ iwepụta otu otu n'obodo ahụ na-asị unu nwekwa ụmụnne anyị chọrọ ịwụkwa dịka ndị na-asụ n'okwu bekee to be our brother's keeper anyị chọrọ ịwụ nwanne dị na mba onye bata Ukraine taa 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 ka ndị ọ ga-ajụ ese ya ka ebe ọ ga-agadenye aha
ọbịa ọjụ ese ọganihu ndị igbo ọganihu ndị igbo
ọganihu ndị igbo na Ukraine
onye abafọ anyị eso na ndị na-agbakọ n'ọganihu ndị ka e wee jikwa onwe anyị ahụ ọnụ maka asị na adịkọ ọnụ anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ
ọ bụ eziokwu n'ihi na ọganihu ndị igbo na Ukraine akwụ unu nwekwa webụsaịtị ihe anyị kwere ekwu nke a anyị chọrọ nwa afọ igbo ọbụla batara Ukraine ma ọ batara echi ma ọ batara nwanne echi ma ọ batara n'etiti ime abalị anyị na-ekwu okwu ya chọwa otu ọganihu ndị igbo akwụ ya
ya chọba ọganihu ndị igbo ọ bụ ya na-enyere ndị igbo aka ọrụ anyị bụ ichikọ ndị igbo ka anyị gawa n'iru
anyị chọrọ ịdị n'otu biko ndewo anyị chọrọ ịdị n'otu ndewo unu emeela unu na-agbasa ozi gbasara redio Biafra n'ihi na ọ bụ n'ihi na Awụsa nwee Hausa BBC Service ha nwee VOA Hausa Service ụmụnne anyị ndị Yoruba nwekwe nke ha na-agbasa ozi o nweghị kepụ ihe a na-akpọ organization outfit anyị a biko n'okwu igbo anyị onweghị mkpokọ ndị na-achịkọta ndị ebe anyị na-agwa ha nke bụ eziokwu ma ọ bụ redio Biafra London onweghị onye ọnwụ n'ihi nke a ebe ọ bụla ịnọ ọ bụrụ n'ụwa Chineke akere eke ka ịnọ ịchọ inwe redio ị ga-enweta redio Biafra London ka anyị na-agbasa ozi na-agwa ụwa niile ka ha na-anụ olu anyị ma na ndị igbo bụ ndị a na-emegbu emegbu ma na ndị igbo bụ ndị na-ata ahụ n'obodo Naijiria biko ndị ewe kelele m unu
na ọdụm obi aṅụrị na unu bidoro nke a na a na-ayọkwa njugwu ka o duo unu n'iru ka a ghara inwe ọdachi n'etiti unu ka anyị na-aga n'iru maka anyị gaa n'iru ọdịkwụrụ onye adịrị onye azụ mma
ọ bụ eziokwu ndewo amen we say amen to the
Lord mana na-akpọkwa ndị ngwa ọmụ na ka anyị wee na-agbakọ ozi ọma na ihe anyị chọrọ bụ ọganihu
ndewo nwokọma ndewo
ya dịka redio Biafra na-ekwu na ihe na-enye anyị nsogbu bụ ignorance ọ bụrụ na ọ bụ ignorance Africans must have had when Dr. Nkulete Nkrumah said that seek you first the political
power
and political power of the world. That's why if you come to back to Nigeria, Nigeria will put on a uchi bo and also. Ihe na anụ awụ ihe ndị mma. Ọ bụ ihe ndị na-eme ka ntị na-asụ wuru. So when the Radio Biafra has been consistently saying it is corruption in Nigeria if you are not corrupt. So na play na dara obosi ogbu isi ndu mmadu it is not the pilot's fault
our fault pilot
no our fault corruption because this plane has been manufactured 22 years ago
abandoned from all the way from Alaska
this particular plane was banned so ebuli ewega obodo ndu Kosovo the second of the way by the plane nke gburu umwa na aga school na Abuja ana kwoso soliso ejebuti igbo ozu bulate na Nigeria out of corruption. So even the onye bụ onye isi aviation na Nigeria ọ resign gwodo mbada ọ resign be because ọ ga resign dia se ke finalize dia dia ni pilot ọ bụ go pilot but ọ bụ obodo enwere conscience obodo ihe na achi right from Jonathan Goodluck they should have resigned by now.
Always joke. I got to yakaka I got ka ga nana okuwa because nka bụ radio Biafra London bi ka egwanya ha egwanya bi si na akpọ.
Hey one name worker.
Ndewo nwoke ọma ha ga bụ gịnị ka bi si na akpọ?
Awo that Clifford.
Anyị dị mma anyị na-eleba anya n'ihe gbasara ogbugbu a na-egbu anyị n'ugwu Awụsa tụmadụ nke mere na Bauchi na Sọnde gara aga ebe e gburu ndị igbo mmadụ 38 n'otu aka ahụ kwa ndị amị Naijiria bịa gbagbuo mmadụ 10 ọzọ gbatara ndị ọsọ enyemaka mgbe ihe ọjọọ mere ha na ebe ha na-ekpe ekpere.
Mgbe ihe a mere yesterday fonyi nwoke ọnọ ejigbota ya mama na Naijiria from na phone Joab say good luck na the president good luck kana chi obodo Nigeria.
Yes.
Yeah. Ma ti mo nye kuro ihe nno na Nigeria. because of the NMN and then the president took get by the Marciana, Ojame, Ojato Gahom, that Nani and Ramamna, good Lord Jonathan, one of the confidence in him as a president, who is not a drunkard, he's not a drug addict, and he is not any of this notorious character. And on Achonwa is not humanizing. So with all this that he's not into, not getting a good thinking faculty to reason well.
Yes.
So, I don't know.
One night, Ndeke and Nopan, and then not should be the agent of Nigeria. Oh, no, go on, go on, go on. Well, Gani, go on, ask him Gani, who be Gani.
Okay. But also, the woman and my word that now, oh, when I hear any beneath Ipuru, oh, when you mulu, when you crow one, he let Uchine kind of better. For 400 years. By the day of Moses, she go and let my people go. By that day, what the Israelites lost in 400 years, Nime, Egypt, they recover it under one day. That is the Lord's doing. Yeah, we are calling to Chineke. So no one believes that no one in Efe, Igbo Makeshi, better Chineke. Chineke mabana ni igbo na ekpere ni eziokwu na oju asụsụ. Ihe dị ike na-eme ebe ka o na-edikwe. Ọ na-abịa n'obibi because n'ishita amara Chineke, ndị Boko Haram ihe niile ha na-eme, enweghị really good reason a na-eme just because of n'ihi na enyere Niger Delta amnesty, enyere ha the amnesty ha, enyere ha course, federal government taking care of them. The boys in the Niger Delta, the militants, who will issue how they get agitated. He, the little court of her enemy in Allah, Mano Nama, and I'm a put a man on Kitchen Kid Gosia, can illuminate Gani, Nia Masrayane. Then thinking about that for our former late president, Yara Dua, what about that now man is amortized and I did for a long time. She can make and there, Mother to test. And the reason of belongings,
Nehe. That's the reason it's amnesty. I'm always a green hand to the elder, up on the Guinea Mene. Ndiboko Ramanaga, John Dembamri Gabu, and the South South. Ndiboko Ramanaga, John Munan in the Europe, Gabu in the Europe. Ndiboko Ramanaga, John Demedu, but also on Diboka Hanacho. Yet, Anya, I ran Nigerian and I get Katoke. I ran Nigerian and I beat with the Mazo. Anya Barando Chaboy, Bataranda Chaboy, Baranda was a boy, Batanda was a boy, Barandi Yoruba boy, Batandi Yoruba, when I ran them Bamri boy, or Bugini Mene, not apart from trading any name, buying and selling any name, maybe in a ditch. Owo ihe obula anyi jaka politically in Nigeria okporo kan na azumbu akwusi anyi zo okporo ko akwa anyi na azu okiri ka na azu akwusi anyi zo okiri ka manufacturing dey add maybe she now owo ihe onwula anyi jide aka wo ihe anyi gi me anyi puta anya si leku ihe anyi ha wo ihe igbo na arunputa ni me Nigeria apart from buying and selling so
kan dey kan wanda anyi aka na biko na okwe bi no e ma anyi na atu inu inu anyi na atu dike turu ni inu na every breath nke onye ohi. What if only you are going to go? He's going to go with the honey. We are so big. Get me, Gabbana. Oh, my head tells you how joy he came wounded. I'm not going to plan. I will tell a plan at home. So some people can't indicate in Dibba and that could do near. Can you hear me? This is a particular plan that crashes and Dibba about 47, 48. Oh, where does that in Dibu? Logic was supposed in Dibu Naba. Everyone knows Abrobe Chahanozo, a crook salad was boss. Oh, no, nothing, nothing, nothing. So, Maro Nubundibu, Binian, Unatas no Yavanota, Elder, Bandi, Webe, Unatas no Munota, Binian,
Hatawa Hotavo,
yes, you all just had a Tanotan. Blame yourself. If you are Nibu, you go out. If you are Nibu, you are Nibu, I like Hana Nibu. It is a Kana Hon or Makaduno or Akoji.
I wonder.
Oji Korako. Ko ide ko rako ejeri ana
aga mene kidnap monata hapo elder elder ngwasa anu biko gani
o wa ajuju ojuro mu
eh
So Kenya jiwuru ndị a ndị Igbo ka ha na-egbu na ihe niile na-eme ene. Ndị Igbo Boko Haram na-egbu ndị Igbo ha na-ana. Ndị Igbo ndị na-eme ihe na n'ime ha na-eme travel. And we have a source of ammunition. O nwere statement the president make imere oge gara aga that na Boko Haram have infiltrated in his cabinet. But maybe I spell that statement up to today. Because of your DNA, ndị Igbo afetwo na ndị Igbo ndị mere ihe ka akwa ọkwa na-eji aka na-abụ onwe ya. Because I want ndị Igbo ndị believe that na ebe ọbụla anyị nọ na Chineke ga-egosi anyị n'ihi na ịmgbasi ike nke na-amụma ihe nke Chineke nyere anyị. Na anyị ji na-agaghasị obodo niile ọbụla, obodo ọbụla ị gara n'elu ụwa na gị nweta ndị Igbo, mana n'obodo ọhụrụ na mmadụ anaghị ebi ya.
Ọ bụ n'ihe ọma. Otu a si gbakasị aka ọgbakọ ọ bụ ihe ọma. Mmadụ lekwana bịara ebe unu si pụọ, ndị kidnappers take over, ndị kidnappers achụpụsị, ndị nọsị n'obodo achụpụ ha achụpụ. N'ihi na unu lee anya n'akwụkwọ nsọ anya a na-ekwu okwu ya oge ọwụla, mgbe ndị Juu hapụrụ obodo milk na honey, hapụ ebe Chineke nyere ha, si ha nọrọ gbakasị ụwa niile gburugburu ka what happened to them? Hitler were mma hie ha n'olu. Mgbe ha laghachiziri ebe a Chineke kwere ha na nkwa, asị na ha wụzi tenant, ndị Palestine ekwezi ka ha bata ọzọ. Ọ bụ ihe ndị Igbo kwesịrị, because anyị na-agụ Bible na-agụ history, nwee ihe ndị Igbo ji na-eme without reason. Anyị kpa agwa ka ndị Juu anyị ga-ala n'ihi na asụsụ anyị alawala alawa. Asụsụ anyị alala, ndị ihe sefuru ndị Juu wụ at least ma ọ bụghị ihe ọzọ, ha nọ na-asụ asụsụ ha. Ehe, ọ bụ ihe kwesịrị ibu n'obi, biko ka anyị hapụ isi na ọ bụ ihe ọma. Gwa m ihe ndị Igbo na-eme 48 ndị Igbo na-eme from Abuja to Lagos. Ọ bụrụ na ha na-aga Enugu, ha anaghị aga Owerri. Ha si Abuja si mba ndị ọzọ na-aga mba ndị ọzọ, si Abuja na-aga to Lagos. Ile anya na manifesta, ndị Yoruba gara Abuja na-alaghachi ala Yoruba, ndị Hausa si ala Hausa na-aga ala Yoruba, ha mechaa ha alaghachi. O nweghị onye ọbụla na-aga Enugu, o nweghị nke na-aga Owerri. Ọ bụ gịnị na-eme ndị Igbo ji na-agbagharị from Abuja to Lagos, Abuja to Lagos? Gị mere Owerri to Abuja, Enugu to Abuja? Ọ gịnị mere ya? Biko ndewo, ka aga gaa were ozi ọzọ na-abata nọ, biko ka aga gaa were ozi ọzọ na-abata nọ, biko ọ bụ onye ga anyị na ya na-awụ na-ekwu? Nke a bụ Radio Biafra London, biko ịgwa anyị aha gị, gwa anyị ebe isi na-akpọ. Hello, nke a bụ Radio Biafra London, gwa anyị aha gị n'ebe isi na-akpọ. Aha gị ọ bụ gịnị? Isi ebe kwana, ka ebe isi na-akpọ anyị n'abalị a?
Ebe anyị na-akpọ ezi mgbe ihe si na-agakwanụ na ka mmiri ka anyị siri ọnọdụ anyị na ọrụ anyị na-akpọ.
Ole gị ihe ị na-emekwana? Gụnwa na onwe gị na-akpọ akpọ na-akpọ Radio Biafra na-achọ ntụziaka otu ihe ga-esi ga n'ihu. Ole gị ihe bụ ebumnobi gị? Ka ihe ị chere anyị ga-eme na nke ị na-emegwere na mbụ ya na-agba ịhụ na anyị gara n'ihu? Ihe ị ga-eme ugbu a bụ ị banyela bilie. Unu chọọ ebe ndị Bilie Human Rights Initiative nọ. Ịbanye na bilie ga-atụchiri unu aka ihe unu ga-eme. Onye ọwụla ịma unu banye Bilie Human Rights Initiative, n'ihi na ọ na-eme akwa mmadụ aka eze onye ahụ ebe ọ ga-ada. O rute na between 2015 to 2017, ma o nwere ihe ọwụla mere na unu si na Bilie pụsịa. Akwụ ihe anyị na-ekwu barista. Ma o nwere ihe merenụ between 2015 to 2017, unu kpọọ Radio Biafra, ịgbakwara nkịta, unu kpọọ Radio
Biafra. Even between now and 2015, a ga-eme election.
So, ihe anyị na-agụ, onye ọwụla banye Bilie Human Rights Initiative. Ebe ọ bụla unu banye Bilie. Akwụ ihe anyị na-ekwu, anyị agọtala ihe anyị na-ekwu bụ na eru emegide ihe a na Bilie ruo 2017, ma o nwere ihe ọwụla na-emenụ.
No, 2015. Bilie ga have to agbedu their own members.
Banyezi na politics, you know. I got banyezi na politics. Yes. Biafrans must be bold to identify themselves as Biafrans. But
now that government chairman dia, my house of prayer for dia, machine dia, between now and 2015, ndu binye ogbele onye member. Bilie ga have to give to remember.
So the most important thing, bo, don't deny your identity, your indigenous identity.
Obezioku dị na ikwala your indigenous identity. Biko na ọ dị mkpa na ọ na ha adakwa kwarapụ ebe anyị nọ. Biko ọ bụrụ na ịnabata abata na nke a bụ Radio Biafra London, anyị si na London na-ewetara unu ozi. Anyị na-abịa abalị niile, every Thursdays and every Friday, Saturday akwụ. Anyị makpozi ka anyị gbaa na mgbakọ ndị mmadụ, ka ekwe ihe anyị ga-eme. Ndị mmadụ na-asị ka anyị mee ihe a kwa ụbọchị. Anyị ga-elekwe ihe anyị ga-eme, biko barista ihụ na anyị nọ na ikuku kwa ụbọchị tupu anyị agaghị wetara ha TV station ha na-ekwu okwu ya.
Dịka Radio Biafra na-ekwu, isi ịma ihe mere bụ onye na-arịọ ihe ọ na-adị ya ngwa ngwa, ma onye na-enye enye ọ naghị adị ya ngwa ngwa.
Onye anyị na-arịọ
ugbu a, ha na-asịsị mebi kwa ụbọchị. Ihe ọ ga-amakwa bụ na ọkwa na-ego ji ọlụ. Ụmụaka na-eme na-ekwu ihe na redio, ọ na-ajụkwa ma ha na-eri nri. Ụmụaka na-ekwu ihe, ọ na-ajụkwa ma ha na-eri.
Ekwula otu a ha masị na ha nye gị. Ka anyị rụtụ aka na ihe gbasara plen adara ada, biko na ọ dị mkpa. Anyị chọrọ ka anyị kọwaa na mkpụrụ okwu ole ma ole, ọ bụ gịnị mere plen a ji hapụ elu daa gbuchie ndị mmadụ, biko tagbuo?
Corruption iri aka azụ.
Ọ bụghị pilot,
ọ bụghị pilot. Bikọs ọ bụ asị na ọ bụrụ na aka ọnụ na-ekwute ihe aka ji amụ ya ọra. Ọ bụrụ na ọ bụghị corruption, agaghị eburu plen anyị mere ban na Alaska in the last 22 years bubata na Nigeria. Agaghị eji ọbụ corruption, agaghị eri aka azụ wee sikele pelu fenia. Kama ihe anyị na-ekwu, Radio Biafra na-ekwu, the Minister for Aviation should resign and go home because her job is obtainable.
Biko barrister, ọ bụ gịnị ga-eme both Goodluck Jonathan, ma aviation minister, ma ndị nọ na Nigeria, why don't they resign? Ma onye isi nọ na airport, gịnị mere ha ga-eme resign? N'obodo niile nọ n'ụwa, ngụju mmiri ara nne ha afọ, they would have resigned by now. Ha kwesị resign. Why are they not resigning?
Ọ bụrụ a developed country, and a country that has conscience, if a ga-ebido from the people mere approve, how could such aircraft be brought into Nigeria? Aircraft are banned 22 years ago.
That is correct.
Somebody approved it and it was brought into Nigeria. This is wickedness. So it's wickedness. So the people in authority, whoever approved that plane to be brought into Nigeria, should be traced. And all the people in the line of authority, actually, they ought to resign.
They ought to resign. In fact, starting from the president, to be honest with you,
because
he is the chief executive of the country. How can you bring a coffin?
Bring a coffin to be flying. Somebody approved a coffin to be brought into Nigeria.
Odegema, because anyị na-asị, obi ọbụla onyabakwa, even ma e Nigeria wakwa, e Nigeria ka na-akpọ ya.
Okay, e Nigeria, yes.
E Nigeria dị njọ, onyabatala e Nigeria ba atọla.
Ebidoro nwanne nyahụ ozi na-eru anyị aka na ihe adịm etiri bụ igbo ozu na ebubo ọgaranya.
Yes, ihe ọwụ asị bekesị na pakeji na pakeji.
In fact, the aviation industry should not carry test of all the aircraft. This is terrible.
All of them is very, very bad. Biko anyị na-asị na anyị abịa ọla n'isi njedebe, biko ndị ọma ndị gara anyị ntị n'abalị ya, mgbe ọzọkwa ka ọ na-adị na Saturday, biko unu na-echefukwala unu gwa ndị enyi unu, ma ndị agbata obi unu, ndị ikwu, ndị ibe, onye ọbụla na-ege Radio Biafra n'ihi na ọ bụ eziokwu a gana ewetara unu Thursday niile na Saturday niile. Biko taa gbo kele ndị ọma ndị gara anyị ntị ka anyị mechie.
Biko every member of Biafra and those who love themselves and love other people, may God bless all of you. Unu arahakwana ụra, ndị iro gbara unu gburugburu.
Ndị be anyị, ana m ekele na mbarista Emeka Emekesiri, kọdịrị anyị mma, dịrịkwa onye niile n'aha Jizọs Kraịst.
Amen. Biko mụ bụ onye dunu Nnamdi Kanu, ana m asị ka onye nwe anyị chebe unu n'otu n'otu, ka Saturday na-emekwana. Ndewo.